Studio Tamani, Alhaji Malifu. Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili damle to bogi jande fanu hala Mamadou Samassi ko jam nyalli sakrabe heedibe. Ko radio transition o ben yu petit temet toto chapande jerno yo yimbe ben gonnobe le ciudi kasso dabon ben darni be hakkeji to monte belten ge sanne kado an yakka yila mabbe yumbe dabreji goddi fiya yalla ben yimbe alqadra ben yimbe le udabe kasso be ana uyto to motti ton no ben nyamobe liddi na metta sane ko ben liddi di ben jataage sane di wattuji di ko nibe kabaru aw galla hulti video sabe alhali wakati kan dunno taguji jamarande demgal markare dido balla ben burgal fufu merade le runde afrique tagal swahili ben yambinama kenya ne yo tuddugal gal inesco totti demgal gal ben kambe ardibe kabaru ben demgal gal le nokkuji de holti wide telaji kewdina jokki ben kabaru mudu le mali do ningon sema kawrji amen hande kikede alkam sare noge jegom septembre 2024 bismillah dema tore chapano jano yimbe mbien kasso njopitama e do yambirore president o ben nokure ben kambe kejabe do hopti wide ben dum do mbitama kenya e le communiquer ben ministre sariya yosabe ben yitima wuri e to gollo dimaku leedi malinde dum do latoto sababu utude sane alqadara yimbe udabe ciudi kasso hay bobbe hakkeji tomantombe beltki sane kado anya ka yila mabbe yo faande dabreji goddi fiya yalla butude sanne yimbe uddabe kasobe adam amadou haydara wonko hebane kado faysango alcc e ousmane nyali buli
hewgol fa jabbito adadu yimbel nangabe so uddale ciudi kasoji le leede amendi huune ko wembini sanne yimbel ngadobe imadaraji fa jingana hakkeji bibbe adama en dental galbe noddirta association malienne des droits de l'homme do ne amdh yetti sanne anniya mo kananke laamu hakkundeje o bami ko nawri bangal yafaade yoga yimbel nangabe so uddale ciudi kasoji le leede amendi maître mokhtar mariko kan woni laamido de do fedde
alhani ministre humunide sariyaji golide sar visingaji kominiɗe sariyaji yalla hakke himɓe uddaɓe kaso ana ɓuyto ɓe daarano du uddugol jungol le cuuɗi kaso ɗi uddaɓe yogaɓe so tawi ko gaɗɗon fota noon fumawde fou darte hono joppitirte laamu o ko waɗɗon ana hani yettede ka ɗum heƴata
oɗo avocat e jingonowo hakkeji ɓiɓɓe adama en ka alhaali mo yimɓel nangaɓe so uddale cuuɗi kasoji le leydi amen di wordini ka wona ko neni ɗum feyi
fahan kabaru muɗum yaafa won himɓe jaɓɓe ko podana yogaɓe du ana keddi ley toon e tiiɗallaji eɓe ñoƴƴidiri le cuuɗi kaso ɗi le nokkuji ɗe ana tiiɗi sanne ñawji an nanga yogaɓe eɓe dawɓodira du le cuuɗi kaso ɗi en mbawa wiide no ɓe gori noon ana ɓuuɓa ɓernde wiide tan no wona ko yaafi
le hitaande 2023 fedde wonde ne ɓe noddirta commission nationale des droits de l'homme CNDH holliti suhula muɗum fewde yimɓel nangaɓe so udda tafom le suudu kaso bamako ɗo ko yettoto yimɓel temeɗe tatom wonno nanganoɓe so udda tafom le hakkunde kasonkoɓe ujunayi tati e temeɗe jeegom
sacrabatude hakkillami ɗu kabram gaga bema facebook kanu x ɗum twitter kiɗɗo o jan kaɓorɗo hippoge dow mbiyen ɗumne ala ƴeɓɓiɗen nde to dow gellel lassi le lamu ussa nder noon neɗɗo goto heddiki hen mbiyen ɗum ɗo hulita ka deƴƴere fotama wakkat juun o yimɓele wonɓe tumɓe waɗi noddamo fewɗe laamu koɓe wattande ndenagu nokku o wonno mbiyen cefiɗo dow kawara muɗum ɗo wonko Mamadou Babacar to hanni ɗum kedo fastango alcissé
ɗum nogay ɗiɗi lewru septembre wakkati yamde sappo e jetti ɗum fuɗɗi mi jottike kanankoɓɓe mi kaltani ɗum en fad maɓɓe warde ñawɗo goto kañum ka ɗali hem aduna deƴere ka ana ɗomta fom ga yimɓel joguiɓe kaɓorɗe ka na heddile nokku o faham fey goto e amen ka eggay yimɓe wakkati noɓe natino ɗe nokku o ni saaki ga jonka homo fuu hewtoye nokku muɗum ila rafi ndenago o fuɗɗi joni woni arande yimɓel joguiɓe kaɓorɗe yetto ɗon hela butigaji yimɓe ɓama ko ɓamata ley hen suma ko heddiko ɓe jeehi fayle galleji yimɓe ɓe cumoyto beeme kañum kaddule
ɗiɗo wattuji ɗin jaam mbiyen liɗɗi ana pamɗi san leydi ndiyam mawiji motti toon yimɓele keɓara kaltanaɓe kowan muɗum holti wiide saabi alhaali wakkati o kay ɗum jaam mbiyen taguji jamare nde ndenno oɗon nokku motti en andira latade nokku ɗo mbiyen walna yirwi sanne le mali ɗum waɗi ley ko ƴaɓɓi kakko nelaɗo amen to mutto Moussa Mali Sogo wonko heɓene kaɗo faysango min alcissé sabi kewal na jamma mayongo gulleji awgal wutige sanne moti hinde yudende sebe buri hewde mudu awobe be mi halatelaji ibi jogi
amma godi beddi
miden khasindini en balla mi ngala am balla sanne sumi kebo yiddi nokku goto le nyaloma hande o jango sumi ngarti dom atawam wana non de wordi awo fu wala do amen do le nyaloma hande o bawdo wide kanyun ka sadda mudum awgangal ana wawi itude mudum lanaji amen fayeto ko mi awerta ko fu mi juini
ho radio region o bangal awgal anditi jati wide liddi hewata ko feedno wowiri to motti ton ebi bokari gindo sababu jidi nakewi
ya beaucoup de facteurs
leji kewdi sabi mbini dum yimbe hore darne mudum ana hen waytagol wakati mum tayko to jom o du darne mudum ana hen minen ka min jibbe ni faabaade be jonka yalla be keba waytirde no be gollirtan miden jidi be joppan jian dan jonka be ngarta fami njirwina golle marde liddi
la pisciculture
kanko ho radio o hultiwide margal liddi yirwi sanele region jobo gila hitane 2013 ko warata temedna ton ngaji liddi ngoni kebaadi le hitane 2023 le ngalurende musamali sugo hebdi dum sujo tamani gila moti ben noga jussam 2023 won ko insugo totti demgal men marka bette demgal latade demgal dido bal tiagal swahili den no hitane tiagal mudun kambe marka be berka be yammini kabal mudun dum abdurrahman silah radio fedde marka be mali won ko han alcisse kedna fostan kanko alio
Nous ne pouvons que nous en réjouir la langue
Minen ka weltore fewde e majjum tan min bawi holitinde ni markan konde yo hala kalteka bindetedo yo hala jangintedo dum nga dum heewa sanne go o e ko hanu hunchenede hore ni woni wadde ko min bawi fu yella dengangal ana lato dengal jangitengal dengal sonin karnde an hani kanyu du ko jangine hono français konde fayeto anglais e den kani tinna jonka fati dengangal majja mede kantina do yalla dengangal kaalobe dum hitane fu ana beydo lamu lindi do ana hani ko darono dum sonin karnde na do hala markabe hono demde fu kaltede le leede amendi ana hani ko darane dum jangine hono no dum wirani dum
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotrame du semaine hande naba en to maradi galure niger jogorande hono ben galure kabar kebal leedi niger der no ton mutungaaji ko tati leddi adedita buri fuf ben jogorde ton de yirwi sanne sabe to kabaru men banga transport yeram be do famu kanko nelo amen ngono tun lala jaratuure won ko ben ke dan fostango ben sita sitbe alcc
Mel o mur taxi adedeta no mur taxi no dirte o nuk maradi leedi niger jamar ko jodi le o mutu ana yoytida es dogino o mur taxi o holliti kanko luwata kol mur taxi makko ga ana fodadu sappodide handen on e ngal gollal nungu holliti kanko murtala muktari chauffeur mur taxi
e to na woki ayki na ce kawo enya denje
min du debbe hande debbo goto kan sukabe jeegom jogimi gido on hokki kan mutu o fam heba ko min jogoro suudu am min wada o do golle fada am hebude ko santi dun ni
kidalaji hewdi ana mate le luwagol moto taxi dungu holliti garba burema o neddo goto tawirado moto taxi mo hebdo kidalaji hen sanne on hollita kidalaji makko
j'avais économisé
sino kalsi seda bangi yimbe hewbe wi kam mi soda moto taxi o fuddornde ka chokol mo dukunomi moto o ana wadano golle mudum no wodiri o mo waddanno kalsi ko han yubude ko nyande fu wakati wari o fuddi sodude kam kulleji kewdi nyalamo goto police en nangimo ne andumi minka moto an o dereji fu wala tay minnem hokkimo kalse fo bama dereji moto
le wi jamar ko jodne lamorde di moto taxiji wongo sabi minta be hunjide koyde mebbe li on nuku festa samoji be heba hen kidallaji
en fait l'idée même
hakile hore yepude dido motoji e circulation ana yada e alhal no yimbe hore wurdi no nyaloma hande o mi meedi minka yide pine moto taxi goto ana yalta goddo du bo fudo nokkuto hani seltude mi natam o do taxi fam hunta haaje am sabi kanko tan wondo mobile e nokko sa wala mobile mo jeeda e giyal danema wajibi ne anjo ho wala no ngada so wana bande dido moto taxi ngaji dorbo tobe dido moto taxi ngaji ana holbina mi sanne sa to dodu dabbiti
on fond peur avec la vitesse
yime hewbe dogno dum taxiji politiko hemebe an yedde sariyaji dudati mawde din bede tewtura lam on tinno fi dabiriji yele sera yogaji an batedo dogno dum motoji dudati din garba burama kanyo neddo tawira donon dum taxiji
ande or meme de la faiso mi betike numero immatriculation dido motoji hore dorbotobe moto taxi ngaji ngombe ele ngallure maradine fu goto goto mu em ana jogi numero mu meri o hokkibe mo wala o do numero fu ana hada donude moto taxi ole ngallure
circuler dans la ville
di moto taxiji le geni maradi ana mate tun sanne dun nati sabe hayebe ko heewi hebi golle gaben tewtra lam on tinota koyde modun dun golle di moto taxiji yalla seraj ko heewi ana batte dun won ko lala jara tour hebni sejo tamani yude maradi
o jaram sakam pamido katen kabar jo hande ben dido ko wona tawde de bembal am WhatsApp 75 99 16 19 do bangal gal kany do Facebook non ko non kuna funi 37 321 mer non ka fandi fuf buudi noga taw le telephone joom o sedi wetre meden magazine yotran magazine ko baro sukabe yoy dun do windi gol inde sukabe ko mun jogobo bamako hadi non dun nandi noga e nay juge ka non nyande didi uttunde den no ka mbede dum humde humpitande wattu noga jogon sepa woni ko gouverneur ndardi ko mun jogobo daro tafon yo merna bibi leddi fu horodo goto buri fu ngalure bamako ka den ben yalla be dor famu ketta non ko lali tangara hebe ne du fois tanko min alistice citadel be en kirejo wala bamako do to yurusu bankas e sigasu sarabe ben beltan ke sanne ka do aniya mairie commune njego bo bamako sab yogabe mo holti wiide na yoba hitande fuf tugu windugol inde sukamabe e kanye alum sada jande mako deno ila mabbe yuka do sariya commune njego bo noktore tatiji di fuf
na kandem son
sulle kolto sukada jangata windugo inde mabbe kilen goto tajobe te sukata ande sulle kol dana horum wotor windugo inde mabbe kilen goto dawana min ciagal modo med yoba ciogu jande mabbe mi sukata mabbe sulle kolto jangata to hitan fu man kal civil inde me to menen ga bankas soni arifan de inde mudu winnama e classe arandere yobata kalsi kasin windir inde o an yeba mado to hore commune 6 an han batale leede fo mangal mudu
ke fambe fe o re kadan
ka do anya mairie o pamama sabi sarabe hobbe ngari plantuji le mairie amen no hultiri abdallah kuni joko jobo mairie commune njegobo bi mako latan ke mairie o wajibi itude ka do titala do jamarande o be divide yo sariya mu donnete le commune o sabi sari jiddi fojitnay kabar mudun haniri
tantu non posi le probleme
watti ma holliti o tidalla horebe tulle ko danno hore mudun yogabe holliti wi'dun wana sariya goto ko leede mal bamino gasa jeewi a tawan o sariya hidan fuji mo kalti windugo inno sukabe sariya mal jabne dun ciagan wad o joda hala kambe horebe tulle ko danno hore mudun jaati e wi ciagan handan be accan jabde kal juma sarbe cugalungo hidan fu windugo inde mebbe sabdun wana sariya ciagan mudun wonkulle batugo noddete conseil des ministres be bami sariya hadde wi mo kalti mudde kum jeekobo
inscription au niveau de la commune
ndenno ko dum fufu sariya wihi bangal windugul inde sukabe le jande mali kadanna bangal mudun mamadou kanti joko horejo jengnir relire
une fois que l'enfant inscrit
suka ka so bami fa winda man wotere sud l'école fa otilo jande windi tagol fu wala namo kasen windi tagol hitane fu ele jande ka chuudi du college di ngala jialam o fuddi dum be ngati dum du yalla e be keba kalsi mo mbawi doranade sadda way mabbe so wana dum sariya wol wala to kulto
aucun texte ne le dit
sou kanko horojo dental jangnirde école et madrasa mali blonobe commune en fousseni koulibali o gon ini wiide jangul hore yobugol windugol inde sukabe le ko hitani fuf puddi dun woni jangnirde lede godde gonde le mali
parle bien de
tagane hobbe ben ko heemudo dantu le ko leedi mali wonko yimbe leedi mali ko heemudo do jokkin o ser hitani fuf jabno kalsi e windugo inde sukabe ben sabe holli tamle sariya leedi mali netta fu selludo ma loja son jogi board an wam in sulle kol hore mudun leedi malli do sabe hannan soy hoppe ko heewi woddete tulle kol dan hore mudun leedi malli le tulle kol be yimbe hitan fu sar musulme yamerten yoba kalti winder inde suka mu en ciagal mudun ko mali gobe do jokki won datal goto le leedi ne foto tulle kol darin hore mudun won gaado wana hone ko sere sulle kol jaati jabne leedi malli
établissement privé en république du mali
mulay sisuko yo jon le kol to segutul wulti wede le jangdire mako de wotere windugul inde yobete yodun uñere
chaque année
hitane fo men men wada windugo inde sukabe soade fa sukal lekkol ina wudi winnama e jardin ma classe goto tan kalsi fe batto takase windugo inde fatto classe jena bo dum def gasu na ana mil winde inde suka mudun me lamnato do wada talkal ko noddete woli sebe ka e talki yamre do jum inde mudi winde lekkol ciagal mudun jum yoban bud ujnere winder inde ne
frais de inscription qui est 5000 francs
lambe commune jego babumako nandarda jon école ngaji di teddinde kado sariya soara dum no jukmoji tawata hen sarabe skobe lukube gay yelama dum do humtina hore li jangnide mari de fuf